Wande kantangate nga nomutima gwange nogwekute. Nali mpwagate naye mukwano nonyiyo obute.
Wali mulungi mu kusooka, lewanaga baby you love me. Ekali kasela ko kasufum, omutima gwo baby wagumpa. Naye samanya tululi kyalomu omulungi owangi, n'ompisa bubi obulumi obungi, ye masanyu go mbutufu nakaaba. Olw'ebiyisa byo kale siri kuddira, ne bw'oliba omusawo asembayo, mutima gwo waguyuzayuza, ekasigaza obutundu bwennina. Kati nayiga,
kati nayiga,
sisobola kukuwa,
nze siri kuwa,
mutima gwo nasiba,
ekufulu nasiba,
sisobola kukuwa. Kati nayiga,
kati nayiga,
sisobola kukuwa,
nze siri kuwa,
mutima gwo nasiba,
ekufulu nasiba,
sisobola kukuwa.
Wasalawo kuba
omuyaye,
ofundikira nze ngonkyaye, nsonga bandabula naye nga mbagamba ye abaye. Kyonna kye kiri kakibeere, wafundikira ate omutima ogukubyemu akasaale. Kyokka okimanyi gwa buseere, kati kigasa ki woŋŋamba baby I'm sorry, can you fix a broken glass? Ate beera mu kiraasi,
beerako.
Gwe nayitanga enjo malayika, mutima obagutagula nakakana sikyepika, era ndabika sikyafudde kuba eyo heartbreak, kufa kwennyini kwe nasomoka.
Kati nayiga,
kati nayiga,
sisobola kukuwa,
nze siri kuwa,
mutima gwo nasiba,
ekufulu nasiba,
sisobola kukuwa. Kati nayiga,
kati nayiga,
sisobola kukuwa,
nze siri kuwa,
mutima gwo nasiba,
ekufulu nasiba,
sisobola kukuwa. Leave me alone
in the car.
Leave me alone.
The car's a car.
Leave me alone
in the car.
Ugami, leave me alone. Yeah.
Wande kantangate nga nomutima gwange nogwekute. Nali nkwagadde naye mukwano nonyiyo obudde. Je nakoma kukwagala ennyo, bwe nakutana kukyawa nnyo, obudde bwange wabwonoona nnyo, kale wansala ate era wansala nnyo.
Kati nayiga,
kati nayiga,
sisobola kukuwa,
nze siri kuwa,
mutima gwo nasiba,
ekufulu nasiba,
sisobola kukuwa. Kati nayiga,
kati nayiga,
sisobola kukuwa,
nze siri kuwa,
mutima gwo nasiba,
ekufulu nasiba,
sisobola kukuwa.
Amulabashi mulaganga to the world ever will it. We are not done yet.